Radical Pimpin' Diddly.
Eu disse a música com
Radical Pimpin' Diddly. Com Diddly.
Broke no lungkumbo.
Hey, is it make a bell?
Just got paid up a penny fee. Kantin tipa tumbanje.
Tiba lata sina punch.
Atumi no one kongole. Kuzum salu lapa na uchilanje.
Tiba lata sina punch.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Tiba lata sina punch.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe. Nindo walelo nishinga na kukwatila. Nachiba pachongwa chishani wachilatila. Padika shingoko kane no kulala. Yaudi wakupoka kutufintu na kuswatila. Bushe when I owe you kufwa. Kumfanga tualandaji. Okay, that's too far. Singa tap tap chikanga oche lamia. Mipindi defini kanga loko mwana. Lelo nadi puma. Nimpo kape mpaka fe nadi puma.
Ima leta zina puanchi.
Beta nadi tuma. Chuse na kukwatila tetintu kwa pachuma. Ima leta zina puanchi. Just got paid up a penny fee. Kantinti patumba nje.
Ima leta zina puanchi.
Natumi no bankongole. Kuzum salu lapa na uchila nje.
Ima leta zina puanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta zina puanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta zina puanchi.
Nadi temo tuntu, tuntu. Butush bula mwina. Life yaba soft na febo tuladwina. Fionka vilokish tama pokete ya kanya. Nolu samu shama kointa ya kwana. Na pusafe koi matu lenji ta expose. Stinker 3 page fullu na matipos. Sula kola pepa. Kulu yochifuku shala tula bola tekanya. Naba mfunyamo. Nimpo kape. Sangu sambe. Chiba nimpa kafe. Dadu kuchole kana nimpa sase. Pene na balaka. Ima leta zina. Got paid up a penny fee. Kantin tipa tumba nje.
Ima leta zina punch.
Natumi no one kongole. Kuzum salu lapa na uchila nje.
Ima leta zina punch.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta zina punch.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta zina punch.
Ima leta zina punch. Ima leta zina punch.
Ima leta zina punch.
Ima leta zina punch.
Easy on a far.
Ima leta zina punch.
Eu disse swagmusic.com.